Oh yeah, oh somewhere somebody. Oh nana, moyo unakufa gazi, yeah. Ukinigusa napata homa. Oh honey, utani huwa mwezi wa mimi. Tajitundika kitanzi mie. Mapenzi sikieni kwa jirani. Nimeafungiwa ndani mimi. Nalishwa kuku nyama biriani. Oh, najua mnatosema bure. Hapana, hapana. Uyu mtoto wa kidigo tamtulia figo huo. Vimacho vyake tovya upole. Hapana, hapana. Ninasahau matatizo. Nimwite jina kani.
Chaser, oh honey, oh honey. Cause you're my woman. Kama ujazo kwangu wewe ndo umetosha. Kwenye moyo na kuweka namba moja. Mi na we, mi lele.
Yeah.